on any journey, whether you are going to your working places or your business area, even if you are trekking, always have this song in your heart. And Odogwu himself, which is Jesus Christ of Nazareth, will always be there for you. Oh, hallelujah! Jimbo Odogwu na iwe tukwama, Odogwu na iwe tukwama,
Odogwu na iwe tukwama,
Daddy!
Odogwu na iwe tukwama,
Odogwu na iwe tukwama, Odogwu na iwe tukwama,
Odogwu na iwe tukwama,
yes sir!
Odogwu na iwe tukwama,
Bina ebe njema pogichime, Odogwu na iwe tukwama,
Odogwu na
Odogwu na iwe tukwama,
Odogwu na iwe tukwama, Odogwu na iwe tukwama,
Jimbo Odogwu na iwe
tukwama,
Odogwu na iwe
tukwama,
Odogwu na iwe
tukwama,
Odogwu na express
tukwama,
Neba ine benje
tukwama,
Odogwu na iwe
tukwama,
Neba ina lualuo
Nazareth.
Amen. I Jimbo Odogwu na iwe tukwama, Odogwu na west, north and south.